yande joyno yittoddi emin tagui sappo e joyyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta on. Kibaruji men ni on nanani hoore e pelle jingganoje ɓiɓɓe leydi kamɓen tato noni ɓe tefi ɓe jaaha Agadez noon ni de ɓe darnama to laanaji piroji noon ni ɗum ɗo ni fa hankasen ni hano bandiɓe noon ni mo hano zender noon ni Bada Massi Kando o heɓa joofolgol. Fedde ni mbiyen ni jinganoɓe janguinoɓe mawɓe noon ni kamɓe ɗo ɓe desi talkuru murtere noon ni kegan talata. Yewtere men pindinol ni hande en yecceta ko nani dow ñaw paɓɓe noon ni maraɗi ko wonno yaaha yeeso. Horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ni hamɓen tato noon ni ɓe joofaɓa hano kas noon ni ko watta hande lewru bumburu noon ni nder juraki kiɓe jaari hano Agadez noon ni hande subana to laanaji piroji noon ni to laanaji piroji mano dayaka noon ni mo Agadez noon ni Moussa Thiangari Nuhu Arzika e bi'en Ali Idrissa nani noon ni hande ni ɓe ummi ɗo galluje may ɓe fa'i ton en noon ni ɗum ɗo gam ɓe jaaɓe gaɗa battu jooɗa kalen noon ni ko handen e jango noon ni dow fi hano himɓe dilloɓe noon ni wuroji mum en no jaaha leyɗe hano mbi'en tubakoɓe noon ni ɗum ɗo fa hankasen hano sakitande leyɗe men ɓaleɓe noyi ɗum wontiɗi fimum no hulƴini nde wakkati wonɗon ni ɓe kaɗama noon ni ɓe gaɗa kawral gal noon ni hooreɓe hano mbi'en wuuro Agadez kan haɗiɓe noon ni wakkati onɗon ni hano bandiɓe noon ni Abdourahmane Insar noon ni hoorejo hano pelle jinganode hano ɓiɓɓe leydi mo Agadez noon ni o hokkimin fama dow ko ƴewata fi o holli dow wiide hano haraka o no nandi filla siyasa.
Cette question est d'ordre purement politique.
Wone nde politique ɓolum tawa nder mum nani ɓiɓɓe leydi wonɓe no gaɗa jiilake muɗum ley Niger de ɓiɓɓe leydi gon kaɗe gara ƴewde bandiraɓe mum ɓe Niger ɗum fewre no minen min kawrinimɓe yimɓe wuuro wendu sigilake jaɓɓo ardiɓe ɗum kettinanoɓe gadda ballago mumen filla ndenago koɓe kaali ɗum mi faami ko ardiɓe pelle jinganojo ɓiɓɓe leydi wona ɓiɓɓe bonɓe. Agadez no tawda ndenagu lobbu woɗi Agadez nokkure nde nimɓe fuu kawrata ley mum nder Niger du tawa seni hande iri ɗum fuɗɗama fuu leydi ndi yiɗa kena fecce no hani hooreɓe ardiɓe ɓe garta e gonga e hoƴƴude laabi ko watta tawe iri majjum fillitaki kadi.
Hooreɓe ni ɗiɗo noon pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi noon ni ɓe leydi zender noon ni nangaɓe ko watta hano lewru lebbi nayyi noon ni nder duru diggo e lawol laamu hawjinu e jawdi gollirteni di duuɓi ɗan ɗiɗi sappo yettiti loi de finance noon ni ɓe tefi ɓe joofi e kegal ɓe jarama to wuuro juuji noon ni de ƴamol gol ɓe gaɗi waɗayi ɓe joofi e tongon noon ni gam hano juuju mawno on juuɗu mawɗo on noon ni holli wiide ni hano nodditi série o noon ni delle hano joofol mabɓe gol waɗaka noon ni nani fantinol gol Amadou Dankori o fantini hano mbiyen bandimin noon ni hano Mustapha Mamman Sani.
Notre avocat
jingo amin on endan waɗino ƴamɗe heɓe bandiraɓe ɓe endan ɓe joofe ka wonno Sadata Ilia ɗammalam gonɗoma tamay kañum e fawarjo Yahya Bada Massi taɗo zender keña nde kanko carɗo o ko noddite keɓe gam batte o haalde mabɓe o holleɓe ko tawa hen kala filla ko dar Sadata Ilia ɗammalam o kay o holli o wii kanko wawa yofude ɗum soƴƴe jogueji mum hono Yahya Bada Massi Kandu ko ƴeewi o wiɗereji muɗum yiyaka fof ko wawi faddade ɗum no joga
ko wattani himɓe capanɗe tato e jeego o kam maayi nder bononda diyan noon ni illa wakkati ni fuɗɗorde hano dungu noon ni nder leydi men Niger di dimma mo fedde o ni noon ni hano waɗi ñande talata noon ni nogay e jeɗɗi lewru uttu noon ni ko watta hano himɓe hano ujunaji herme e capanɗe tati e himɓe keme nayo e capanɗe jeego o e jeetato kamɓen diyan ɗan ñaami noon ni ɗum ɗo ɓaale hano ujunaji sappo e jeetati e herme e capanɗe nayyi noon ni kancaami nder leydi noon ni koto sarusi hano hawjini e filla balla kaji hano mo fedde o ni e o sha noon ni mo ñamay andini noon ni e hectare uji noon ni ko watta hano kanƴi ujunaji jeetati e herme e capanɗe jeego e ɗiɗi noon ni kan ndiyan ɗan hano maawi e bisaji hano ujunaji capanɗe tati e go'o e herme e sappo e jeetati noon ni kam baati noon ni Agadez kam ɓuri hano bononda ndiyam noon ni ko watta hano himɓe ujunaji hano capanɗe jeego e keme joo e capanɗe joyi e joyi e denko mbi'en ni maraɗi kando no tawra himɓe hano ujunaji hano capanɗe tati e nayyi e keme jeetati e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi noon ni kamɓe hano ndiyan ɗan yeehi maawoy noon noon fo hankasen haɗa ko ƴewta ɓangguere zender ɗo ko watta hano ujunaji hano sappo e tati e ujunaji sappo e tati e herme e jeego o noon ni kamɓe ndiyan ɗan maawi noon ɗo har ɓangguere diifa kando no ummoyto hano ujunaji sappo e keme jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗo noon ni min gera habaruji ɗin yesso har ko ƴewata fa waranden joni himɓe hano ina tesnoni région mo Tillaberi peroyɓe ɓe ni ɓe domi hano balla yaago e himɓe hano balloɓe nonni himɓe noon hano peroyɓe gar rafi denaku wuuro gon nonni ko sankita nonni gongo hano der département mo ayeru kerol hano leydi mali nonni iɓe woytoro e rafi diyam e durduɗe nonni no alhamdu in alhamdu isalek nonni jokkiɗo e maire mo inates nonni o fantini bandimin tarnan fuday nonni o yewtidi e makko e celolol
hono jama'aje kewɗe ko immi ummagol ngol heewi jonnoon artinoɓe ummi ɓe endan ɓe keɓnanoma maaro kañum e fa hannden du ko watta ko waaje waɗa cuuɗi kañum e gude caggal hippitere ko waɗi lewru uttu ko ƴaɓɓi ɗum endan ka sendan ɗuɓɓe wonnoɓe harto endan fu eggowi garti ina sragram ɓenɗon kay wallay ɓe keɓa e fu ballaga wakkati mo kalten on jon kay komin ɓuuri jootude dowmu ni woni hono so ndungu heltoyinoy ɗum laatoyde saabu ndiyam wala toɓe gonɗon lekkol wala loctorore wala ko heewi e maɓɓe ɗo kono no miijo soƴƴoy to maali fey so tawa mawɗo ɓaade fof kama cakuji maaro ɗiɗi e ley lewru eto jawdi maɓɓe ndi noɓe gatta ɗum saabu ɗon wala durande gosol maayo noon a yiina ɗenne wallay hunde no laati so ɗorma sanne
fedde jangguinoɓe mawɓe nonni ɓe leydi Niger snex nonni ɓe ɓeni ɓe desi talkuru murtere de balɗe tati nonni ɗum ɗo koɓe desi hano kengal nde nonni ko yata talkuru duni hano jango no jango waranje e lewru ut nonni talkuru du kaddi mum no yahanni hano hanta nonni gam ɓe keɓaɓe nasdere murtere den ɗum ɗo toɓe gonɓe ƴama e gomnati on ɓe tilsini emum nonni laabi série a jangguirde université ɗan dikko ɗan kolode nonni mo maraɗi nonni laabi série a mum dartino nonni dow ko ƴewata hano laabi ɗi ministre hano kawjiɗo e jandeji mawɗi nonni deki koyɗe dow hano mbiyen ni hano laabi ɗi nonni wakkati on ɗon ni ko fedde maɓɓe de ni hano woytorake e haalaji ɗi secrétaire général Nabala Aderen o yewtidi e Asumana China dow ko ƴewata fi o
sur la base des textes
tugade dow talki gollaɗi hawrinde sawara ministére uɓe nogay lewru juin duuɓinaɗiɗe sappo e jeɗɗi keddi jangguirde mawɗi fou gollida e talki nde gallu ñame wiyete université addu mumin ndi enɗa wonno gollira ɗe majjum holli wiide du so kulle ɗe fou gasi timmi no woɗiri kina hooreɓe jangguirde nde har filla jande nde noon har jangguirde e hoore mum noon e docteur ɗo e hoore jangguirde nde noon ɓe fo yimɓe noon laatiɓe sana ɓe cuuɓe ɗo enda maradi kujje ɗe fou gasi no yiɗira ni fa tawide kono ministre ka e hoore muɗum hokkino laawol yimɓe naata e gollal majjum mi yeyi fo no o watta ko wiya o faddoto ɗum gadendam jangguirdeji jeetati woodi nder leydi men Niger ɗo keddi majji ɗi fou sewna jangguirde ñameyde keddiɗɗi fou himɓe ɓen wattata ni noon ni enda gattol himɓe ko suɓaka do waajibi yiɗnere naatan hen
avec cette méthode
ɓuytere hano sukaɓe tefoɓe talkuru BTS de ta nonni tewtewru hano fuɗɗanu ko duuɓi ɗa ɗiɗi sappo e jettinon nde leydi men Niger di laabi hano kesi ko ƴaƴe nonni dow suka fuu nande mbiyen tefo o fuu mo wala talkuru bakka nonni hannda wi eni tefi hano talkuru hano mbiyen BTS nonni ɗum ɗo hano haala nande mbiyen laawol ngol ministre kawjiɗo e jandeji mawɗi hano o joɗɗin nonni wakkati ni ko hano tewtewru du fuɗɗi nonni laawol ko ƴagol ngol hano fedde sukaɓe e kol nonni ɓe leydi men Niger hoorejo hano aranono nonni algabit nonni Mohamed Ilder nonni o weltorake e laawol ngol ɗo nonni o fantini e celolol bandimin hano tarnan fuday nonni Mohamed
beaucoup de réformes ont été
laabi kawɗi cigilama farko darta nder laawol jandeji mawɗi misali filla jangoɓe yiɓe wadde tewtewru talkuru BTS ɓe ngala bakkum ɗum ɗum no sukaɓe jangoɓe waɗoɓe hitande ma duuɓi ɗiɗi nder janguirɗe to janguinte e kitte golle ɗon ɓe ngala talkuru bakkum waroɓe waɗa tewtewru ndum miɗen godi jangoɓe waɓɓe jande master joguɓe talkuru jande witendu licence ɓe ngala bak miɗo mila ko laawol ko ƴagol ngol no walla ko laawol jandeji mawɗi nder leydi men Niger dartine gam hande hunde ko fotayi fuy joom en janguirɗe gara kokka nimɓe fuu laawol e wadde ko weeli ɗum en hunde noon ko ana waɗede ley janguirɗe université leydi meɗen Niger komin kissimin daari kanƴum du woni no bonna jande nder leydi meɗen Niger
la qualité de l'enseignement au Niger
kaɗol ni ɓe gala bakka nonni hano tefa hano talkuru BTS nonni gol lawol hano koƴagol gol far jangguinoɓe nonni kamɓen dow hano golle junggo nonni goto nder mabɓe nonni weltorake e lawol gol ɗon nonni madame Abdourahmane Safiyatu Moussa o holli wiide ni hakika hano jangguinowo noon mo lycée Issa Berry nonni ɗum ɗo o holli hano gungu Mohammad ɗantani nonni fi on ɗon o weltoraka e mum
en réalité il faut avoir
sengonga no hani tawe neddo wadi jande maunde ko wada tewteru talkuru bete esendu no tewteru wattendu der lady fasuka jango l'école beyde sembe le ekitino latingol dubi didi watom fadu ekitino ngol tokite sento tawe jomun wodi talkuru bakum nenne mido mila lawol ko jango ngol wodi sanne sukabe jangobe wadobe tewteru talkuru bete esendu e lawangal be tawdete e talkuru mabbe bak fa be ngada ekintinol ngol dubi didi ngol ko be ngada tewteru ko talkuru bete esendu ciagal de jango hemno talkuru mun den tawe no wawi wadde golle de gam wana suka jango tawde talkuru mun kollal de wawa wadi golle dem talkuru bak no talkuru holloru ko neddo wadi jande maunde
supérieur
Niger wol ni suru hayru non ko silmano ni fitano hande subana do der gallu nyemay non do ardangal horejo hano nokkure den noni samira sayni jingo non ni hano surbajo hano fijojo fidla hano filla silmano ni bi leedi men niger nin o wi hun non ko neebi der berde makko illa mo suka ko non ni dun do hano hun non ko mo hoyda mo non ni delle jonka dun latike gonga non ni to kidi hano silma mabbe non ni ko be indirti non ni fatimata bi dani non ni dun do wadi ni hano bandira amen be jawtidi e makko haa ko ewata dum e woni ko o sabi hano bi en ni hano silma o nonni na dume woni nafaka mun wakati on do rahilatu sumana o yottidi e makko
wakati fu min miido mi nata e le silmaaji ko wete Hollywood dey lawol majjuno juuti mi anda sal hebo duda dun sabi ko min do konan jojjimi Niger Wood heb mi tammi tinu koydi an faana mi walla honobe andu konna nata e majju wadna hon ni ko wi'a Niger Wood wobbe miltara ja Nigeria Hollywood a hautane ko jido ko gammi Niger Wood o endan walla tana fina tawa Niger banto kanye Afrika yannaage do fu ko mudum yi'ama e le kollongol mi ngadgol e kulle ko min cigili dun endan kanye tariki momin koji mu fatimata bi dani tariki fulbe ono yannaage Afrika non mi waray dow faami fodire e dow wawde na goddum neddo fu jido no kurande endan golle mun weldum de ni wari mi ballondira min golla
jandar mabbe jeddo kan heso jeji kan bara non ni himbe jeego do nawni der leydi Burkina Faso non ni hano jabe hano pittoje kan be jabe non ni dum fitidi e mabbe der jamma altine yago talata non ni andi nore mo gomnati on wadi non ni do wuddu bi endi AFP non ni kambe do be kokki habaru on non ni sogeji geddi hano bara be do an namne ni mabbe non ni be jahana fa e pabo non ni wuro pama non ni dum do fara bi enni pabo har ko cewata kiloji chapade tatino e fadan gurma non ni to hippitere gon won wada he jandar mabbe gombe no jodi ton non to poste on non ni hano hippitere de do ko wada non ni hano bi en ni har ko cewata hano er goto dum buri er goto hano hippitere de no wada wakati on don ko hippitere de wada hano ba goto maye amma be ni be jehini be mayo gombe no jaha fa be ja e pabo non amma der andino ko min kebi non ni so geji gon wi ni hano ci e gon bulama har ko cewata bibbe bobbe bibbe bombe be garana bi en ni har ko cewata hambe dubbe e fa han kase malfaaji hano teddudi non ni yotere men pindinol ni har ko cewata yewtata ko na har nyaw pabbe non ni der wuro maraade non ni watta sukabe chapande jo yago jeego o kambe an pabbe de yata nanga der nyaloma
do endang eden tawa ender doktorobe mawnde le maradi to chikolo isawrte do no wodi chu tati to himbe faddete dum fu haday chikolo nyawko nan pukina e leydi be ngaddu ko to kemdino latibe ngaddama do endan yerno le docteur Mamoudou Amadou holliri o ko heewi e nyawbe fu chukale non ko yottaake dubi joyi
e c'est surtout
chukale to dubi joyi kan nyawgum buri tampingo wakati nyaw pabbe non ko tawta himbe ido yago tato do leso goto der nyaloma minen bawi hebugo nawabe keme dido der mabbe chapande joyi yago chapande jeego o fu nyaw pabbe no wadan herme jeddo be fu no maya
o do suka mbitedo mubarak maami ko debbo kawon ko jokki mbitedo cima ibrahim kanyun du hollan en dumon tampirinde tani ko wonno yi'a elena walla ka enda
ci wane na shi den ya walla kam ni satti dum wadi min gaddi mo lokotorore maulidi jonni min gari min gi'i lokotorojo on gonga alla ko yirna hebama ga imo nyama imo yilo do sedda sedda ko wulo wulo gon satti fu ko ittana diam olango dum fu hano hala maginu ko nyaw pabbe
tan sinya suke dissa hakana
docteur Mamoudou o holli o wi sen himbe habbi anni a har fila ko darto wadde lamgol dun tan waawi wallude ko watta ko nyangu endan duuta e himbe
fo conseil cette population pour
no handi himbe gadane yawtereji pindinol gam ojidin ta attu him don do na walla kan tawa gomnati no don wada bawde mu fu hano kokkol safa regi e alkillaji de ko wol rehe berne himbe gollir
les gens n'utilisent pas
nyaw
ɗon min darnan ton habaruji men e fulfulde balanto jan waali.